on this one.
It's the kids, baby.
She don't like me, cause she like my money. Hata na mini merivika na mwaga madola. Ili tu wanipenda nataka ifoni. Naona watoto wangu wamepata mama bora. Adimaya na muamisha Temeke na mleta Kinondoni.
Hapo sasa
ya bongo siapa tufaisi turuke mamtoni.
Akafupi saizi, anavinyamanyama mainda kabobea. Anapenda mayonaizi, na vinyamanyama mainda kakolea.
Alimi kuku wacha sirani.
Mainda, 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 mainda.
Mainda,
mainda, mainda, mainda, mainda.
Ataka tuende wache chumbani.
Mainda, 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 mainda.
Mainda,
mainda, mainda, mainda, mainda.
Potential kwenye kazi yake. Akipiga picha mimi mate kutoka. Akipita vigelegele hilo shepu lake kama demwa vishoka. Confidential yani blandi yake. Uko maduka newezi kutaka kopa. Akipiga misele sele na mashoga zake imanzi ogopa. Adimaya na muamisha Temeke na mleta Kinondoni.
Hapo sasa
kibaya bongo siapa tufaisi turuke mamtoni.
Akafupi saizi, anavinyamanyama mainda kabobea. Anapenda mayonaizi, na vinyamanyama mainda kakolea.
Yalimi kuku wacha sirani.
Mainda, 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 mainda.
Mainda,
mainda, mainda, mainda, mainda.
Ataka tende wache chumbani.
Mainda, 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 mainda.
Mainda,
mainda, mainda, mainda, mainda.
The Mix Killer.